Pano zindizi waza kuchidangi yae. Apaza mini mwadi zitilangu ya zero zanga kwe mililangi yae. Madalizo kupaka ningola njilangi yae. Ndagwa daba maso panu wambuye ni kuyangikangi yae yae. Muna chinja suwe panga yanyu. You change my life, you mean it, banyo. Chimo changa mnati panga shanu. Chikwende zanu nizo banga na. Muna chinja suwe panga yanyu. You change my life, you mean it, banyo. Chimo changa mnati panga shanu. Chikwende zanu nizo banga na. Aswa yate,
asante.
I just wanna say thank you.
Asante.
I just wanna say thank you.
Asante.
Asante sana
I just wanna say thank you.
Patiali sinza mipisa mutima wanu uchila uja wawe uisha. Vimwe mulenge sa nyimbo zisa zimisa. Madali soni baloka loya makelisa. Look at the many things you done for me already this year. Posing on a beach mela bamvesese. Na totela ziko mondia lumba. Asante nga bonga mela vipweze. Family ngo sheta hawa na kombo. No wanda lelo ambuye na liza jombo. Nimesibo kuni panaba kongo. There's no one like you no kulipe kompo. Ama palo jiwa ni no vashamo. Tuwabane mfumu timu no mashamo. John Tumpila na ikata big D's. Enshifuka mina kamu ntu nangu kamo. Mpitoku, mpite apa. Shata na mwala pochite fio mwachitia. Mpitoku, mpite apa. Lesa kabu mba mula mpapusha. Mpitoku, mpite apa. Shata na mwala pochite fio mwachitia. Mpitoku, mpite apa. Hala lesa kabu mba mula
mpapusha. Asante.
I just wanna say thank you.
Asante.
I just wanna say thank you.
Asante.
I just wanna say thank you.
Asante.
That's why I say
Asante.
I just wanna say thank you.
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 From zero to zero, ni fuego vareti da chapano coca fica. Papa Koda, I thank you pa family, no moyo na fiance mwatatika. Mwampela chopu na leka vila good health, zedi mechola mwampapika. Habarwani vale fokungu, isha to finish me, mwanji miatea pa napangika. Fue bambini, timu Jesus, he knew me the time of the shitters. That's why nga tuwa nomba, na tupela, taika chakuchani to give us. Mweba shikuku na simpas, muma chikululu kila instant. Oke tula vye mbuka party, the way anatupala kwa chitu ni mapreachers. Vezo onangani za chama pa mawe, pa mwana lesa chale kede shama kwe. Chentule pono mutulo pa sande, fweba na Kristo fionse ma sande. Vezo onangani za chama pa mawe, pa mwana lesa chale kede shama kwe. Chentule pono mutulo pa sande, fweba na Kristo fionse ma sande.
Asante. I just wanna say thank you.
Asante.
I just wanna say thank you.
Asante.
I just wanna say thank you.
Asante.
That's why I say
Asante.
I just wanna say thank you.
Asante.
I just wanna say thank you.
Asante.
I just wanna say thank you.
Asante.
I just wanna say thank you.